olo e mafuta male SPS Samoan.
Ua pasia tu la fono inisi o se tete ma territory au se talia nei. Ua le oto e avea i masoli tu la fono le umia ma le faonga aina pe tangofia e tangata i au se talia nei le marijuana po o le cannabis. Ai ua malosi ma le vala au ma inisi o faala potopotonga. E au fi ai se komiti a malo au fatasi. Ina ia au fi ai lalo o tu la fono fa pe nei ma isi vai la au. Le masani o na taua o vaila au faasaina e pei o le aisa, pe o le methamphetamine ma le heroin. O lo faanga solo se komisi su asue New South Wales, le New South Wales Special Commission of Inquiry into Drug Use, i le mata upu i vaila au faasaina ma le tu la fono, ma o le tele o fautuanga o lo fafongaina i luma o le komisi, e aofia ele ta aofia ona toe avea masā, pe whaasalaina tangata lātou te umia, pe whaonga ina vaila au whaasaina. O le vāla au mai mālo au whaatasi, e aofia ai ma le vaai ele tangofia, po o le whaonga ina o vaila au whaasaina, o se mata upu e te tauo na ngafa, ma au au na ngafa ane soifua mālo loina, ai le o le tū la fono. E pe o le whinaunga o lo whaavae ele manatu, e lea o ngā whaasalanga mō i lātou o loo avea ma whaafita auli vai la au whaapenei. Ona e le maua i nāia i lātou whesawaswani mō ni tonga whitinga tāla whenga i. Na sāu noa Matt Noffs o le whaalāputupotonga Take Control, e lea isea o ngā o le loka ino tangata ona o vai la au whaasaina.
Best thing to do when we're thinking about decriminalisation is to simplify. Think of it like this, locking them up doesn't fix the problem. But when they've assaulted someone or they've done something else, they've committed another crime outside of the drug use, that needs to be treated, absolutely. It needs to be punished, but punished separately.
Matt Noff, Sola Take Control. O le tūlanga o mālo au whaatasi i le mata upu, o lo whapea mai e le tāla whea ngai o na whaasalaina tangata e tangofia vaila au whaasaina, ona e avea lea mamafua anga o le se sengi o nei tangata mai whesoasoani. Lātou te mana o mia. O le tamaitai o Melanie Walker, o le whaatonu o le Australian Injecting and Illicit Drug Users League, ma na ia whaalia o le whaamaasiasi, ma whainga whaailonga tangata, e whainga tāai inisi o lo o maua i whaafita auli o vaila au whaasaina o nasa ili whesoasoani.
We've got some international evidence, we've got some great national policy frameworks. Now we just need governments that are willing to change their counterproductive laws and allocate some resources so that the things that we know that work can go forward to achieve better outcomes for everyone.
Nā whaalia Melanie Walker, o wha maumaunga mai le Drug and Alcohol Resource Centre, o lo o whaalia ai le lata i le lima se lau wafi o tangata i le tausanga, o lo o mana o mia whesoasoani ona o whaafita auli mai waila au whaasaina. Ai lātou te le o mawaina ona o le maasiasi po o le whaailonga tangata ila loleva aia isi.
One in two people who are needing drug treatment in Australia actually don't get it. And when you consider this situation in light of other medical conditions, if someone had a heart attack and presented to the hospital and half of those people were turned away and told they couldn't get assistance, I think you can see how stigma and discrimination comes into play in terms of resourcing at this systemic level.
Le whatonu o le Australian Injecting and Illicit Drug Users League, Melanie Walker. Na saunoa fo'i Chris Goff, le whatonu o le Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy, o winga whaalia o nisi tangata po whaala po tupotonga ia i lātou o loo whaonga aina vai la au whaasaina, ai maise i lātou ua le mawhai o na tu ua le māsani. Ua avea ma māfua anga o le leto i ai o ni māfutanga nisi, ma o lātou ainga, po o ni a lātou wō.
When you're stigmatised and discriminated against, it becomes internalised and you don't think that you deserve any services. And so what I see is people who are disengaging with society because their problematic drug use is causing social isolation. And so really, there's whatever the everybody has a different situation and different set of problems. But people who are deeply withdrawn and who need us to build some trust so that they can then engage with healthcare services.
o le teimi whaatalitali mō nisi o au aunanga e o i le tolu masina. Na sa anoa Chris Goff, o nisi o tangata e Māli Liu i le so ona whaonga ina o veila au whaasaina pe overdose ai o whaatalitali i le o mai o sefe soa soani. Na ia sa anoa foi o le toatele na mafua ona na amata whaonga ina veila au whaasaina. Ona oni mea na tutupu i a te i lātou ma o lātou soifuanga i a so ua mawae. Oni mea na sā wai nai, pē na au fi ai, i pē na a fi ai, i ni mawhatianga tū ngā ma o waila au whaasaina. Na vea ma awala e so sola i ai, mō ni wha ama whanawhananga.
And what we must remember is that the people with problematic drug use, you know, often have extremely traumatizing experiences behind them. And when I see people coming through the front door of Karma and I listen to their stories, sometimes I think to myself, I don't know whether I would have survived the things that these people have gone through. And yet here they are struggling on and trying to engage with our service.
Chris Goff, le whaatonu o le Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy. O le reporti a le Special Commission of Inquiry into the Drug ICE, o le atau aoina i le Parlemene o New South Wales, i le masino Ianuari o le tau sangafou. O le reporti na whaamaupopoina e Peggy Giacomelos.
Toi pia whaafofonga i nisi tala whaapea? Whaafofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.